Oh yeah, Andereza.
Yes.
Aya, siku ya leo ni kupigia simu. Don't come you. How I feel.
Keep your love.
You are the only the one I need. Pungulia roho yako niingie. And I love you more and more. Sura yako inapendeza sana. Yeah. Kwa kule chiwato nipse nunji. Yeah. Ulimu wala penda bawa no musinga. Yeah. Tuwe wana tugende kukazinga. Yeah. Hey. Oh, 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 hey, yeah. Oh, 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 hey, yeah. Roho yangu na dunda, 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 roho yangu na dunda, 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 dunda. Na dunda, dunda, dunda. That's how I feel. The day seems to be sweet. Whenever we meet, and I promise you to be with you forever and ever. Nataka kila siku kucheza na wewe. Kila kitu mwenye nataka kupewe. Shida zetu zikwisha nyumbani. Baby, usiulize maneno mwote mwingine. Chakula gano nataka kulete. My beautiful girl. Ina dunda, 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 dunda. Ina dunda, 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 dunda. Roho yangu na dunda, dunda, dunda. Dunda, 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 dunda. That's how I feel. Siku ya leo ni kupigia simu. Don't from you. How I feel. You are the only the one I need. Pungulia roho yako niingie. Nataka kila siku kucheza na wewe. Kila kitu mwenye nataka kupewe. Shida zetu zikwisha nyumbani. Baby, usiulize maneno mwote.